Nganqoba masingaphila ngokubambisana singaphumelela singaphumelela wendle mnyama olalela lalela yazi ningi singanqoba masingaphila ngokubambisana singaphumelela singaphumelela
uthando noxolo izonto zimbini ziphilisa umuntu umona nenzondo izonto zimbini zibulala umuntu Ngixolele mntakwethu ndingumntu andifezekanga Ngamanye amaxesha ndiyaphazama ndingaqondanga Uyindoda ndindoda xa singavani masincokolisane Uyikumkani ndinkosi ibikunyanzelekile sinquzulane Silibulela nje ithuba sifumene ixesha sixolelane Kuba isiXhosa sithi apho uchithe kona funeka uphinde ubuye wakhe Tyani thethile, mahla ncwengile Uthethe kwavokotheke endodeni ngaphakathi Olusuku usikelelwe Bendiyibulele imayithi Hayi suba segqibezela ngobanyela abathakathi Ha ndithandi bendithetha Andithandi bendidwaba Kwi-interviews bendibuza ngeflash bakhangela indaba Eish, we came a long way Sisaya kude Eish, jonga ndangam skip it the back Khala maqhude
Le nqolo mayiqhube Sixhosa masinyuke Bravo nojama kwingoma i-one ngoku sikude
Ngoku sikude Soze basihlule Bake sakubona uphethe i-crown sifika sihluthe
Wenze mnyama
Wenze mnyama
Yazi ningi singanqoba masingaphila ngokubambisana Singanqoba masingaphila ngokubambisana
Singaphumelela
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 Umfwethu Wigazi lami Umfwethu Wigazi lami Umfwethu Wigazi lami Umfwethu Wigazi lami lami